Ay, ay, no más. Say na, na. Yeah. Ay, la, la. Ay, oh, oh, oh. Yeah. Y ya pasa, oh, ah. Yeah. Ay, oh.
Manje sesifuni azul. Ay, ay bo. Oneke ngangcela songbus. Ay bo. Cela konke mina zobus. Ay, ay langiphuza utshwala kodwa usemncane. Ezibuyele emakhaya afuna abangani. Abazali bakhe bamukambile. Uzigama lakhe yakasasasi. Abangani bakhe bamufakile. Hamba nabadala usekangile. Usephuza utshwala kodwa usemncane. Ay, langiphuza utshwala kodwa usemncane. If you got a party, you can contact me. Not caged in this animal free. I drink Coolio Hennessy. Mix it all together, you cannot touch me. Way too young, they should be home. All of these boys, they probably won't bone. All of these boys, they probably won't bone. All of these boys, they probably won't bone. Mpuzela
nutwala ngobu ya mosha. Basiwa yonke ndawo njalo ya kosho. Utaka puquze pese yangola. Bafethu Lala lomhlola bafethu namngaza mukumsisa wafike rehebhala hlesimilo wami to my sister uyadlala lo
uzebuza utshwala kodwa usemncane sibuyele emakhaya afuna abangane abazali bakhe bamukambile mbuza igama lakhe yakasasase abangani bakhe bamufakile hamba nabadala usekhangile nangebuza utshwala kodwa usemncane nangebuza utshwala kodwa usemncane. Ay, mkuzeni bo, mkuzeni bo, nana. Ay, ninayti lengani, buzu chwala. Ise ngane, ise mnane. Use mnane, oh, oh. Nage buzu chwala, use mnane. Spuyele magaya funa bangande. Oh, alo.
Together you cannot touch
boys, they probably won't bone. All of these boys,
I'm going to go to the house.